Allô? 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 Mnaunga mkono. Yani mkono tena.
Ona habari za kutisha zimefika, umetwanga. Akibaba umeenda la kutisha, hujasema. Raila Gwambo, umetuacha historia. Wananchi wanalia, tutapata wapi wewe? Kiongozi wananchi, shujaa, upenda amani na ukweli. Tinga. Rest in peace, oh baba, rest in peace. Rest in peace, tutaonana. Rest in peace, oh baba, rest in peace. Rest in peace, tutaonana. Rest in peace, oh baba, rest in peace. Rest in peace, tutaonana. Rest in peace, Agwambo, rest in peace. Oh, tutaonana.
Get this to Raila Amolo Odinga.
Yule mtetezi wa katiba, baba umeenda wapi? Na inji ikiwaka, tinga, tutaenda wapi wewe?
Kariri shairi, tumeshindwa. Raila Odinga analia. Wa Kenya tunali hey. Rest in peace, oh baba, rest in peace. Rest in peace, tutaona.